Nze chemanyi ndi wa munawe uno moyo gwenina teguchano nyayo mulala gwenange banteredde. Chichanja kube walabo ababadde bakubiriro kukunne misa munkwera bireba kwendize abebigambo tobawulira tebamanyi ejo tulagane ejo tuva tusanye tugume omutego mu mukwano bungi nnyo omwomwoyo nesiganga bwe nkwesiga bino bye nkugamba mazima nkulayirira nkoma wakululwa
Cheap.